Hariho byinshi bijyamishisha muri iki gihe cya none, nagira ikibazo mu mutwe wanjye kikandenga ngaceceka. Esisi yacu niyo ishaje cyangwa se nabayituyemo, nagira byinshi usubiza reka nawe byarakuyobeye. Ibyaha kw'isi byasimuye ibyiza, ibyo mubwira mbifitiye mamo. Niba uhakana gera aho mubigina na Sodoma wirebere, kandi abandi bariyoberanya bakabikorera ngo bayiyubashye, ariko rwose uko wabibatiza bisigara byitwa ibyaha.
Dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isi bibi tubireke, tubihe nyirabyo, kwerekanwa ko Mwami kuri hafi. Mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza, tuzakinagire abawe bose wa munsi, uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo. Dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isi bibi tubireke, tubihe nyirabyo, kwerekanwa ko Mwami kuri hafi. Mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza, tuzakinagire abawe bose wa munsi, uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo.
Kubana ikindi cy'agahomamunwa muri iyi si nta kikizira, ibintu byose byaraziruwe ngo habeho ubujijuke. Ingoza benshi zirirwa ziryana gakwira zikarara zishya, reka mbabwire impamvu ibyo biba, niya kirazira itakibaho. Ni amategeko y'uwo muremyi ntagihabwa ubuzima gatozi, ahubwo abantu bashyize wayabo aberanye n'irari bafite. Bibuka Imana mu gihe kibiza byashira bakayisezera, ariko wibuke ku buzima bwawe ariyo ufiteho ubushobozi.
Dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isi bibi tubireke, tubihe nyirabyo, kwerekanwa ko Mwami kuri hafi. Mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza, tuzakinagire abawe bose wa munsi, uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo. Dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isi bibi tubireke, tubihe nyirabyo, kwerekanwa ko Mwami kuri hafi. Mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza, tuzakinagire abawe bose wa munsi, uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo. Batangira ha kwishongora bavuga yuko ho Yesu naza atazabahana ngo baracumuye, bamwe bakavugavuga iyo mububari tuzamubaza ni kuki yaremye. Isoko y'ibyo bivamo ibyaha, ariko rero ukuntu kwishuka
azaza kite imbaraga zubera na munya bya uzamuburanya ahubwo ibyawe wakoze byose bizatuma umwicira urubanza none mugenzi umva ijwi ry'Imana ugiteho urikurikize kuri wa munsi w'amateka uzaba ushobora kuragwa agakiza
dusabwe kimwe kumenya Imana Dufuhire ijuru, igisebebe tubirenge, tubihe nyirabyo, kwereka amako mabi kuri hafi, mureke twitegure, kuri wa munsi w'urubanza, tuzajinajine, abawe bose wabuze, uzabashe kubabona. Kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo dusabwe kimwe kumenya Imana dufuhire iby'ijuru igisebebe tubireke tubihe nyirabyo kwereka amako mabi kuri hafi mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza Tuzajinajire, abawe bose wabuze, uzabashe kubabona, kuri wa munsi w'amateka, uri kumwe nabo, dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhire iby'ijuru, igisebebe tubireke, tubihe nyirabyo. Amako mabi kuri hafi mureke twitegure kuri wa munsi w'urubanza tuzajinajine abawe bose wabuze uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo